Hear the word and renew your life on 657 AM.
Ke dumedisa mamamedi kaofela ba radio pulpit le bitso le matla le pholosa la morena Jesu Kriste le dumedisa ke moruti maseng mo mosong wa ka tseno. Re belela lefoko la Modimo, 1 Corinthians chapter 2. We are going to read from verse 14 ho fitlha mo chapter 3 fale mo go verse 4. Yona re fumane ba le ga ka tsela e re mme motho wa nama ga a tshole dilo tsa mowa wa Modimo gonne di busilo mo go yena, ga a kgone go di tlhaloganya gonne di ka tlholwa ka mowa fela. Wa mowa o a tlhola tsotlhe mme ene ka esi ga a tlholwe ke ope. Ke mang yo o itseleng boitlhomo jwa morena go ka mo ruta, mme rona re na le boitlhomo jwa Kriste. Mme nna bana ba garara, ke ne ke sa ka ke ka bua le lona jaaka ba e leng ba mowa, mme e le jaaka ba e leng ba nama jaaka masea mo go Kriste. Ke lo otlile ka maswi e seng ka dijo tse di tiileng gonne lo ne lo iselo lo dinonofele. Tota le jaanong ga lo iselo dinonofele ka gonne lo santse lo le ba nama, e se re ka lefufa le dikgang le dikgaogano di le mo go lona. A galo ba nama, a galo tsamaye ka fa boitaolong jwa motho. Kana jaaka mongwe a re ke wa ha Paulo, yo mongwe a re ke wa ha Apollo, aha lo batho fela. Morena tlhonofatse palo ya lefoko la gae, in the name of Jesus, amen. Mamedi a rategang, ke rata re lebelela kganke e mo mosong wa kajeno ya batho ba le bararo ba ba leng teng le mo letsatsing la kajeno dikerekeng mo gotlhe lefatsheng. Now, Bibele mo e re bontsha gore go na le batho ba bararo, mefuta e meraro ya batho mo re phelang mo lefatsheng. Go na le group ya mathomo e bitswang the natural man mo verse 14 fale. Paul's message and method. Re bona gore the natural man o a bolelang ka ena fa o bolela ka motho wa tlhago from verse 1 fale. O motlhalosa gore ke motho wa mofuta mang, ke motho ya timetseng, ke motho wa nama, ke motho ya senang mowa wa Modimo mo go yena, ke motho yo bebele motlhalosang gore is a dead person, ke motho e leng gore maatla a Modimo ga isa motshware. Lentswe la Modimo le tlhalosa ka monna gore ke motho yo a leng mo tseleng ya o ya diheleng, o e leng gore ga a utlwisise, is unable to understand dilo tsa semowa. Ga o mmolelela ka legodimo a re o le bone ko kae, go mmolelela ka resurrection a dilo tseo le di bolelang tseo gore Jesu o shetse batho ko sefapanong, a dilo they don't make sense dilo tseo tse tsotlhe tseo. Ke motho wa nama, ke motho wa ntlha. Motho wa bobedi o re buang ka ena fa ke it's a spiritual man. O wa ntlha o ke o motho a na leng selane ke se bitsa mo Romans 3 verse 23 defect. And then lentswe la Modimo le tlhalosa le re lost people can be saved. A ka pholoswa motho o wa nama ga a ka tla mo morena Jesu, a dumela mo morena Jesu. And wa fumanega kerekeng wa ya ka gore motho o mole mongwe ala mabaka a gae ko kerekeng kwale. Now Bebele e tlhalosa gape mo e re go na le spiritual man verse 15 fale. Ke motho wa pholositsweng. A spiritual man ke motho wa pholositsweng, o a tshwaretsweng dibe. He was once natural. Pele ne le motho a nama, before utlwa the gospel, before utlwa maatla a pholoso, before a tlhatsiwa ka madi a Jesu. Le ena o ne a latlhegile a le mo tseleng yao ya diheleng. Now o pholositse, he's found. He was once lost, now he's found. Wa o fumane ke morana Jesu ka evangeli, ka gore morana Jesu o tletse sona se moo. Once bound to hell, pele o ne a le mo tseleng yao ya diheleng, jaanong tseleng yao ya gae le godimong. The Holy Spirit, motho ona wa nama o ruta ke moya o halalela mo verse 11 to verse 13 fale e tlhalosa jalo. And the spirit man o kgona go farologanya memoya, wa tlhaloganya all things, o tlhaloganya dilo tsa Modimo. Modimo mo senolela o khona o bona dilotse, o khona o utlwisisa dilotse. Sees God at work in the world, o bona tiro le Modimo a etsang mo lefatsheng. Sees o bona Modimo, o bona the supernatural power ya Modimo le mo bophelong ba hae, a botong kila mpotsa potsa re ha o ba motho matswa ho ha o na hana re ana le eng a ka fodisa motho now mo ke motho ana mabulela mara wa se muwa wa tlhaloganya gore modimo o dira ka tsela e feng now the warning of Jesus John 15 how le motho wa se muwa o tlo tloya ke lefatshe. And Peter's explanation, o tlhalosa ka khang e yona e ya motho wa semuwa mo First Peter chapter 4 verse 12 to 18. The spiritual man has the mind of Christ. Verse 16 fa le re bontsha gore o na le the anointed mind, o supernatural, because the spirit, the Holy Spirit, o mmutse matlho a semowa, mowa wa modimo o bereka ka gare, o bereka le ena, o bereka ka gare ga gae. Now the carnal man, e leng wa boraro, monna wa boraro re mmona mola mo chapter 3 verse 1 to verse 4. The carnal man is confused. Ke motho wa tsenang kereke, ke motho a itlweng lentswe la modimo, ke motho a amogetseng pholoso. Mara o phela mo nameng, o phela bophelo ba senama, o etsa dintho tsa lefatshe, o tshwana le ngwana. Pholoso mo tlhalosa gore o tshwana le ngwana. Ngwana a ka se direle selo, ga bereke mo kerekeng, ga ana taba le dilo tsa modimo, o tla ko dilong tsa modimo tsatsi le a batlang ka teng. O tshwana le mosadi a lota o ileng a sha a le ko Sodoma le Gomora. The carnal man needs full commitment of Christ. Now ke rata go rapela le wena motswalle, rata ga mo letsatsi la ka tseno gore mo groupung tsetso tsotlhetse itebelele wena gore o wela mo efeng, ka gore morena Jesu o batla go thusa gore a go etse gore o wele mo groupung ya spiritual man. Modimo ka lebitso la morena Jesu ke a rapela gore move momamedi out of the group ya mathomo ya kana ya ba confused ya the natural man ya Adamu le ya monna o confused ya motho wa senama baby o ba etse gore Modimo move them gore ba be spiritual. In the mighty name of Jesus, I thank you, Lord. I receive it in Jesus' name. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.